mateka kuwonya n'enjala n'obuwala bweye nakyera walayo n'omeza n'amalala kenafunye gwe kanjoga ekibuka wantanedde gwe nali njagala kati ndi mu kigali yeggwa kivuka bakuwala na resaizi yo kati wafunye ezeze taipu yo you got me falling in love my
Music.com.